tracks.
Baby, ina gani ni kuita lingine, mbona kama sijielewi, siku hizi sitamani kwingine. Baby, weni fuza mapenzi ni mewiva, kweli wewe fundi, fundi. Chachandu, chachandu, uko kwa matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, wacha kuwa langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lilaifu langu, amepanga Mungu, litakaa sawa. Bebe wewe mtasha wangu, roho ya kizungu, aonaga baya. Unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza. Unanimaliza baby, yeah. Unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza. Unanimali, unanimaliza baby. Sisi kwetu alina nafasi, darling, tukikosa tunatubu, tudumishe amani tawale. Oh baby, nipeleke peleke unavyotaka. Oh my sweetie, kuwa nawe nimezipata baraka. Chachandu, chachandu, uko kwa matando, naona vyote sawa. Iwe tamu na chungu, kwa chakula langu, kamgonjwa na dawa. Usijali lilaifu langu, amepanga Mungu, litakaa sawa. Bebe wewe mtasha wangu, roho ya kizungu, aonaga baya. Unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza. Unanimali, unanimaliza baby, yeah. Unanimali, unanimaliza, unanimali, unanimaliza. Unanimali, unanimaliza baby, yeah. Oh, baby, ili penzi la kombo na moto, moto, moto. Baby, ili penzi la kombo na fire, moto, moto.